ya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka sibonanga nkosi sisule sinyembezi siyatizephi ujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 yalibaleka konke
woza 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 sizosebele woza
Makaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silibonanga nkosi sisule izinyembezi siyadizefu kujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni